splendor. I put you in a me everyday agenda. In a your life forever be a big spender. 2000 party US independent. Just on your face I'm ready to spend wherever I am, Miguel. Uziva veninga chite. Party we chasing it go. Hear me, Brenda. The best love service I will render. Like no retreat, no surrender. You panel beat me nika benda. No wonder you the best in the corner. You the one and only one.
Shalepa, ebionke kalanobe. Biyomu mana walepa, echite mwito chesu. Ufino kukuleka, niwe na tema baby. Ufino kukuleka, niwe na tema mwani. Fie mpili shalepa, ebionke kalanobe. Biyomu mana walepa, echite mwito chesu. Ufino kukuleka, niwe na tema baby. Ufino kukuleka, niwe na tema mwani.
You the best in a me life ngati kuli chindi chamene umala kwa ninganame. Na chikondi chazo ona chamene umani pasa kulibe mtu winanga kwane. Every day you put a smile on me. You make me live like a king. Na ine na punzi lako za kutrita munga chape ndiwe queen. Na ine na punzi lako za kumbeda munga chape ndine pew pew. In your class, thanks my girl. Give me that chance.
Say it up. BMP di shalepa. Ebionke kalanobe. Biyomu mana walepa. Echite mwito chesu. Ufino kukuleka. Niwe na tema baby. Ufino kukuleka. Niwe na tema mwani.
Fly high. Until we touch the sky. This is true no rely. You just like a Maya.
Mwamena yana kari mpila mapili. Na ineni funatika nkale babili. Mwamena zina kari mpila mimana. Na ineni majesti za yambula.
So big girl there's nothing to pass.
Sika you know.
Ufanika kuziba uli uli.
You bright up my life na kazuba skamangena. Lord need no yangana na vena.
Na kwana wazala ni wafana. Na siwanga chite kumbi na wealthy.
You the best, number one, pon the case. Na me life you come first.
BMP di shalepa. Ebionke kalanobe. Biyomu mana walepa. Echite mwito chesu. Ufino kukuleka. Niwe na tema baby. Ufino kukuleka. Niwe na tema mwani. BMP di shalepa. Ebionke kalanobe. Ufino.